Zai Music.
Guli 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 guli.
Scorpion Shaba.
My man.
Scorpion.
I feel from Bussi Wo.
He and he pull up.
FBM.
Oli munene aikatonda. Oli mukulu nyokatonda.
Yes.
Oli kabaka aikatonda.
Yes.
Yefwa likola aikatonda. Abanjakala panchi. Abampala nanda wato.
Very few.
Abo mimokera pinchi.
Mingi mingi.
Kajense sina vute wawo.
Wana.
Awo wapenda ni mingi.
Yes.
Awo wana sema sema ni wadogo.
Ni watoto.
Siba na wana wano wa mingi.
Hey.
Uba mukisa hateri wadogo.
Six Scorpion.
Sina bude wawe, bude wawe. Tebaina wakayate, wakayate.
Yo, deriva dogo kwe blado kukwata yo. Nange nakula mbeko mubiafa yo. Nakwata denyi nanze nembi singa yo. Abamu bagamba naloba kumbe newa yo. Cholo babuladi kwale yo mugeto. Ojino kule mera kongu fata zipato. Jukira chaliwo kusane nesatonga. Vera muna kamenteze kato. Ha, kubusa kwe bulani, lemera kuku chiroto kwe vera hali. Wanika yugani, topo kwe bulani. Feta busi wasi kopione kugani.
Abanja kala panchi.
Panchi.
Abampala nanda wa mtu.
Very few.
Abo mimoke na pinchi.
Yes.
Katienze sina vute wawo.
Yukube.
Awo wapenda ni mingi.
Ni mingi wana.
Awo wana sema sema ni wadogo.
Ni watoto.
Siba na wana wano wa mingi.
Yes.
Kuba mkisa hateri batogo.
Very few.
Abo mimokera pinchi.
Yes.
Katienze sina.